feeling really good right now.
Nimeteseka sana paka kufika leo, maproducer wengi sana ukiacha Paza na Deo. Kitambo na pambana ili nije kuwa mimi, japo azushwa na pangana na itaji wachunge ndimi. Mitoko ya kufaa mwanzo ilikuwa shida, walinita chokola kisa na kula wida. But all over na songa na speed ya jeti, back well over iki kilima haubebeki. Nilikonda sana enzi za 4x4, nasema hivi wana cause nobody know. Nikaona nipoteze nifanye kitu kingine, ndipo nkaiandika mzee bado akaniona vingine. Kabidi nzame ndani ili nijue chanzo, yote ni ya zamani, don't shaz na nipa wazo. Mwezi na nyota jua havimulikani, miezi inapita ngoma hazijulikani. Ili nisijutie niliandika sawa sawa, acha nisimulie kwa yeyote kama kawa. Mechi baridi mistari ndo ball clover, hade nazidi vikali na all over.